yethe zulule mfihlakalo oba ye yethengo nyama oba ye bayethe alfa bayethe bayethe omega oba yethe zulule mazu oba ye ethengo onyama siti bayete malusi omuhle siti bayete bayete dokotela oba yete bayete su oba ye bayethengo onyama bayete Banagatavide Bayete Mafula Fali Bayete Sulu Lamasu Bobaye Bayete Go Wunyama Bayete Simagate Bayete Sulu Lamasu Iti bayete sulule mfihlakalo Awubaye ethengo onyama You are the lily, lily of the valley The bright morning star The king, king of kings You are the Lord You are the Lord of Lords. Bayete, bayete su. Obaye, bayete dokotela. Obayete, mondli wentandane. Obayete, ndoda yabafelokazi.
Let's
inceda yempi izwe lethu kumnyama kakhulu. Khanyisa Jehova Shalom, khanyisa ndoda yempi, siyakwethemba Baba lizoshintsha elakithi, lizoshintsha izwe lethu. Bonelela Nkosi, bonelela Jehova, bonelela Somhlekazi, khulisa ingane zethu, vikela abesifazane, vikela abantwana kubi ezweni lethu Nkosi. Ngenelela Jehova, ngenelela ndoda yempi, konke sicela sikholwa egameni elihle lomfelwethu Jesu Kristu.